metro suka dope.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Ukini saka spatikani, hika Nairo sihami.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Saina fani wa bebe, bebe. Kauna shuku, better ask somebody. They don't do it like we. Ina bagyo metu study eh. Na minko kadi, na mabadi kakadi. Na machaji kaks, madi keep it locked kakadi. Same pace, usiwai punguza mwendo. Kabwa fiki bay, watasemo na maringo. Mini kobie bora, nimekula ringo. Na doze hadi kesho, sinyasaya pewe bigo. Come through in a different style. Yani style flani genje, wajesikia in a while. Mr. DJ nchezi doba, stawashika for the night. Bang things on my life. Kata simu good night. Metro ndo mipika skiza instru. Mzubo na ni mada na yo see through. Pesa natumia si za mutu.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Ukini saka spatikani, hika Nairo sihami.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Saina fani wa bebe, bebe. Honeys, darlings, uptown, mummies, mashora kanisani, mashora na machali. Wote wana die, kitu moja na nigani. Big Baba loving kunilamba kasali. Mia juu ya mia, miss kwa kichwani chwani. Mintaji wa shia, saki chain ama bani. We si guangi, we ni bitch. Izo ni monkey, izo si biz. Niko bukla, flight mode kwa handset. Heni juu ya meza, kele team ya kina Mares. Atujuwani, lazima nipige latex. Nalipwa cash, nazitupa ndani ya backless. B-I-G, B-A-B-A. Na kama umenifikia, umepitia my PA.
B-I-G, B-A-B-A.
Rada waga fisa koko mboka kize.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Ukini saka spatikani, hika Nairo sihami.
I like it when you call me Big Baba.
Wape vitu wajazoea, simple and clear.
I like it when you call me Big Baba.
Saina fani wa bebe, bebe.
Nigga that think while I'm born they gon' take my spot, they mistaken. You know what I'm saying? My spot is where it's standing, and it ain't going nowhere. You know what I'm saying? I'm coming right back for my place. Anybody that's in it, they gonna have